Sakira made a word of a real bay, a lane dead or yotere and kaltan hala, get dear itande, howrun dinner a pilki made and delay undo and it in your guap in mood, lady made in Burkina Faso, delay fat the made and wita de fu, mindaro to mean yoton and womb and a kitten woman work at foot bay, sabu hun the lobber and got unto him a fu, a farm gold, a kewata, a late studio yafa, a bangala juji the gully dinner lady made in Burkina Faso. The lesser made and what be real bay and got on far and them keep in kitten note and then cool lit take a yard data a mobile foot. Aranen ga angel do wata taki isansi de le dum du yo ke hede leedi meden Burkina Faso njottiniren e lay do le rewbe ngadete wet fu no yimbe kani wadu gol sakiki modon Yusufi Diallo e micro
Lady e Lady
dagum no mbi no mini leedi e leedi anditen du leedi meden Burkina Faso ke buru heedu fu gallure latinde capital den hebi hawri e jeddire ke yadata e pilki adunaro dele anditen yalade tati yimbe andam be ngari do mo fu hokki andal mudum no watta fa be darano pilki meden wodi anditen elende do nokkure anditen dum wadana go majjum ni wodi fa handem hala ma hala no yimbe ngatta de keba buita anka al hali gazi jidi yimbe ngaddata wakkati fu e leedi na tampina pilki meden dele Daniel Koulibaly wadani e yewtere de secret meden worbe balitan en kebin me fulfulde en kettino
economie verte leedi Burkina do nafaaji mudum e ko nannoyta o doka hore hala edition arandejo subado fa hokka jeeire subanande economie verte iude noga jeena lewru novembre do faa goleru december hitande uynadi de noga didi de dimon economie verte Jacques Bonkungu kanko neddo fedde wetanke direction générale de l'économie verte et du changement climatique mo hollita
l'économie verte na wawi wallude en renude nokkuje meden to burden e renude pilki meden idum wawi renude nokkuje meden e dukuji e toraji mawdi gabbudidi e golleji gommet wodu idum wawi dotirde leydi na gouvernement e ko habbudi aadiji kewdi ko jaadi tateji fu
au niveau national
elinde jeddire subanande economie verte leydi men do dumon golleji nafoji bi adama de bonata pilki dum wada kana le siawoto dande ngadam kujje kese fer fereje kolitama do don arnen kafu en jahandaro en mobben yehiro en e yite dumon kura gen Rosalie Holtata
c'est un véhicule wo mobben gel watata ke karanki wo sarsete tan motere do ciurki wultuto wala fayso njaabuda dum fa umminadu watta duko na way sarsilede sonabel madu e golitidi jitel touba kionetede sarsu gol far mobilaji don o kilometre kemen tat yaade kemen nay non de na kedi dum ko wi a model dum so don kaage sarsude mobil fa heew fu jundef wakati o leeriji didi do hisama far buudi fu o buudi ginere e kemen geegom sefa wonko mobil gotil sarsi c'est au aning il wa de kilomètre di kemene
à 400 pour 400 kilomètres
elengo o lumudu na en ba yiwgon katane golliloji e nangé dumdu o sulama tonton horejo association bi yelen na jura bamfora
nous sommes venus proposer notre cuisinière solaire
mingari famin kolla katane solaire biété do fasu tili gabugu fasu o warana wiide Burkina Faso tili o yo nangé ndel halaka itta kana e julare e gabugu o warana wiide katane min ngadana katane o en famin ndena pilki wo dumi balla rewbe e ndefuji mudum en wodi min kisake si tawi himbe ngari fa ndefa nan doggira nano en nyaamu wo du yoga du na yogi butilji gaz wo du filade wattude gaz o wana ko huyi ngalle miden yogi defirde jogide noneji tati none arandejo o watana leruji nay e nyaloma didabu on nawawi wadde leriji jeetati wo du tatabo o nawawi gollirede wawtu fu wodi cioggu majjum nawawi yaade do ujinaje chapande jeego fa yaade milioji tati ujinaje hemre ngalle sini soda batteri majjum na wawi o yude duubi joyi batteri o tan sarjete
50 pour changer juste la batterie
l'économie verte tout fait je ngadlaade lopan bodean dum lajar tombiano waddi fa hollita
Nous encourageons les gens à construire.
Miden do ko himbe nyibira e peraji de en sabu ide den sanne pilki wudu dum rena adunaru ndu e kurkiji mawdi di en sabu ndegom fadde himbe na kyodo gollitirde iwde ndewguji gom wudu himbe anda noy gineji di en ngadira sabu gollitirgal woni arandeal e leedi men Burkina ga en sabu wadira kana e lopal e ndiyam wudu e jaarendi idum wawi sakkanade en e bonande jawdi idum lebi wudu idum rena pilki idum walla en wolnude suudu si tawi peewol na wodi ide mboodi sanne wudu idum wawi wallude en e ndesa buudi sabu sini ndarama ko laati peraje de intawan ke indeni jawdi men li hemreru fu buudi woronja ko habbodi e nyubude suudu
du budget et de la construction.
O edition arandejo ele jeeri subanande economie verte cikke wala hollitan jama kujje kesse ngiitaade ballitoje ngulnam wodi na rena pilkidu
yafa yafa studio yafa
mi halani non hala mobel kessel ngel yimbe bo wana yide Burkina Faso mobel ngel wattataaki isansi amma kura ngel gollidinta ndelle neddo biete do ninkema Rujali wonana e bangal choggu nokkure wetende Arliot system ndelle o adi kongol fo hollita ngel do mobel sakike meden Salamatu Diko walitan en kebin me fulfulde
oui exactement pour
ayo non pay no wattafa mobilaji gollidoji e kuran di heba hite seda fadi dogga fa hande no min anni wadde nokkuje kewudo to himbe wawi warude de charge mobilaji mudum e nokkuje den du woni ko tuba ko be biata bondum nelle no min anni wadde nokkuje kewude le gallure de no min tegilani dum fa wodi kay taw dum wallan on jemma si on kebe charge gol mobel modo taw subaka si on pini fu no mbawi darade nokkure gomma hebon hite seda de doggiron golle den ka jemma si on kotoy fu on keban charge mobel modo fa woda ko habbode buudi mobilaji din du mi wawa hokkude am buudi din paypay amma am hokkiran on ni buudi din dowdo sabu dum habboda kina e mobel gel muuyudon dum dudum fuddata na millionji 10 e jeddi faya millionji 40 dum habboda kina e model mo jiddon e mobel gel jiddon dukoy
va de 17 millions à 40 millions en fonction du modèle.
Ko kajado
soko ngani en kaltana hala doldeji de rewbe ngadete witi fu nen andi du ko wana hunde ke lati non ndelle sakira meden worbe rewbe en kibbi en badake neddo andan do doldeji gadeti de rewbe wakati fu kanko biete do Semde Bukari fo hollita yimbe e bangal ke debbo doldeti dume way tampindi dum siti jallo walitan en kibbi me fulfulde en kittino
je suis Semde Bukari
mi mi wata ke na Semde Bukari yom neddo andan no sanne ko ya data e tampiliji gadeteede rewbe dum tuba ko ni wi'a dum violence basée sur le genre wodi fahanden yom coordonnateur projet ko hab data e tampiliji gadeteede rewbe le ONG Medicus ko tuba ko wi'ata violence obstetrical dum anka yo anniaji golleji ma bofi di chawro way wadude chawreteedo tawa e bangal sawrugo do dum wawa ka halede hala majju ma sawrude neddo tawa holla jomum no dum yarata majjomum tawa hokkay kongol mudum kono yidi sawrede mane mbay wiide dum kanjum dum yo tampiliji di mbawden wadude rewbe le wakkati rimugul mubwa so ni so neddo hawri iri dum fu na wodi doto wa yode halwa na wodi ko joina na ndarana beengol rewbe salle wakkati ndimata de tampinta kena iri non yade na wodi do neddo wawi yottoade hala
du service de santé.
Ayo sakira meden worbe rewbe e ngaran yottinide yottere meden de hitinaade gimo meden mawdo tiddudo andaado sanne e mbiyan Allah yafo mo kanko ba junnu de le sakira meden worbe rewbe Allah hokko en jango e jam.
Yeah. madalga vinere ya ividi gaulena bismillah na libero tilai kanana